konayir bangal jile bindi dum faboto jomu no way windirde kanye fa yotto no way jengirde lelede malidi be kolti nyalom hando lero elebe sa subiki temdro fata chapandi jaddon be an je bindi non kanko madame silla fatoumata hamma sisse lamir sudu no dirta education non formel et de langue nationale lelede malindo hollitiri wide
être alphabétisé c'est
latade jangudo yekitade jande e bindi do engal modon wo ekitagol jande e bindi biyetengol bulngol ngatengol le hakke balde debbe e joyi wo ekitagol jande e bindi du gol wula sanne ngatengol hakke balde chapan e jeego anaton du ko wiyete ekitagol jande e bindi ko yawnataake non fu ko watte hakke lebbi jeego le mali le warbe teme doron fu on hakke chapan e jeego e jeego won ekitibe jande e bindi le rewbe teme doron fu chapan e jeedo jatton won ekitibe jande e bindi ekitagol jande e bindi wadan faane daro e dande mudun hakkunde himbe
dans la societe
imma draji kewdo gonde wadde nyaloma hande no yalla jamaandan famine nafa ko tongi do yide bindi ka dum e tayde fu fa hande tida la jano gonde matet non kanko madam silla fatoumata hamma sisse o hollitiri wide
tous les grands programmes
yojji mawde fu le gollide officerie cmdt comatex ana nawtro ekotogol jande e bindi ko paminami himbe ekitagol jande e bindi le mali yo mere mere non kanon andon wide wonti dallaaji godude yiti dallaaji ana pawi do kabaru tit alla jawdi gollirde tit alla goddo mo fanda sanne yo rafi jamaare de jabudi jangude tit al tata mo min joggi yo rafi kanan kobe nokkuje de wattude hen koyde mubben no yidira o futti dalla jaati woni burdo mawno
plus grosse difficulté
le ondo wattu fu kambe himbe wonbe bankasi ka nyafa yotto bomoko be tediki yigol bindi ko nafata be
bardan lasbabe
do ekitagol jande e bindi jatteji gon kanya timugol bindi min do nafi kan sanne nafa ekitagol jande e bindi ana mawni fu buri do kabaru jaagu nafa mun ana mawni sabi jangude wana jande francin kore tan kanya arabon kore ekitagol jande e bindi ana wada amen bilta koy amen fay do kabaru daranaade jawdi mun
yana boli
le region kuli koro nokkule kewde ngodi do mawbe mbawi janginede yalla no mbawa janginde ko himuden kanya windude amadou sanago goto kumini do kabaru jandili academy kuli koro kedden ko mo sifido hen
dans le cadre
do kabaru hejoji ekitagol jande e bindi hejongol lamali o bam hikka eden jogi santuruji nogay ekitagol jande e bindi watte gondudi gollude e nokkuji jande gattele mumben hakeli bi jeego debbo na goro goto subete fa jangina hitande hikande jomun yobete leru fu ujinaji jeddi holtindi wiide nokkuji ekitagol jande e bindi e wana rewbe tan goni leemun warbe du an hen nono wiide yodum jande baliki enno
tayde fu li lamu banyagarobe kolliti nokku fu wala ton do mo mbawi jenginede nyalom handen o hondo be jidirino Abdoulaye Kassogué kanyum woni maire ngalure banyagara
il est plus qu'important
amo isane nokku tawe do ekitagol jande e bindi watte sabi won himbe e jande mu en lekol juutay fo buri hedde rewbe won abira meden du e jangali o nokku do ekitagol jande e bindi watte fa borbe e balikin yalla nan janga fa beydoro famu tinno du kabono koy mubben eden wayi du beydude yirwere kreduji di
micciti de wiide ko nayri bangal jenginede bindi idum wade le delde sappo e tati le leedi meden di